chinze nanga mira eyazawa yabo munna ngenda bakuchikwe nanga mira eyagenda tembatendi wanoka ntudenga ntise yenkubyeri songa kumulunjo wange nensoka nebuza nti simanyi nze ndota nanganda tuse munanga tuse nogende wamwe notuleyo nogende wamwe nobereyo eyandaga esande nomalayo gomwezi nangabirwa walowooza kigwe munange wampisa otyolwo sikulimba nze wandeka ndaga nze wandeka nkaba ozano okimanye nti lovawo ndwala sikulimba nze nokukoga nkoga munange nze sirina gwembuza sikulimba nze sirina gwembuna kandowoozo wange bwetuseka siraba omulungi kandowoozo wange bwetunyumya embozi nenjiyambo nzijekeyewamwe wenalinye egaali ng'emikono gimpamba nakumba emmotoka zampitako ng'atala kabwe mba gyenkolera nze nyingiranga mubbi kandowooza omwana wetuseka siraba omulungi kandowooza owange bwetunyumya emboozi emmeme nsituka nanywanga ku kyayi nga n'enjoka zinkeketa kandowooza omwana bwetuseka bambi omulungi kandowooza owange bwetunyumya embozi abadde beebuuza mbuddani akoze ki beewuunya mbowaawo abadde atya abeewuunya muliraanwa n'abatya wanaayita bbiri nga baalaba nze ngeze munnange nga baalaba nze myuse olwo mulungi owange yakomawo annyonja nankabirwa nze wandeka ndaga munnange nze wandeka nkaba